fani yangu kuropoka, na ilinda yangu thamani, yemni kuonisha toka, taputende saizi yenu. mtani sijui, kumchukia mtu bila sababu sijui, kamburumba na ovyo pia sijui. Nikiwaambia vizuri naonekana wewe
mbaya
na waseme na waseme mama wacha waseme
mwisho siku atanyamaza tu
na waseme na waseme na waseme mwisho atachoka wewe
salamu kutoka kwa mashabiki hawataki maneno wanataka kazi
wewe wanapata raha
na waseme na waseme
kichwa kali kiti moto mafia e. Kali wa matukio piga kinanda baba. Darasa linazidi kuwa kubwa e. Heya, wapi kamongo Mr. Bin, mtoto wa msasani. Shara za kinanda watoto waone raha e. Anaitwa J4 John Cena Benz. Hey, hey. Wapi tabi chagul baby Dusty Bine. Wana wigo anasema wanaonewa eh. Na busara.